waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus uu hadda gaaray weji ay tahay in go'aan degdega laga gaaro. xanuunkan ayaa ilaa iyo hadda ku dhacay 80,000 oo qof adduunka oo dhan, iyadoo qaaradaha oo dhan cases laga helay marka laga reebo Antarctica. Laakiin WHO ayaa sheegtay in coronavirus la xakamayn karo haddii dowladuhu ay hadda qaadaan tallaabo degdega. Agaasimaha guud ee WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa sheegay in faafida cudurkan ee Iran, Italy iyo Koonfurta Kuuriya ay ka turjumayso heerka daran ee caabuqanu u gaari karo.
No country should assume it won't get cases. That could be a fatal mistake.
Ma jiro dal iska dhaadhicin kara inuusan caabuqani soo gaarayn. Waa khalad dilaa ah haddii sidaas loo fakaro. Caabuqan ma ixtiraamayo xad, midab iyo jinsiyad midna. Ma kala jecla haddii dalku yahay mid horumaray iyo in kale. Sacuudi Carabiya ayaa mamnuucday xujeyda booqanaysa goobaha barakaysan. Markii dadku ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus dalka dariska ee Iran, dad badan oo ka qayb qaadan lahaa xajka sanadkan ayaa sheegay inay fahmi karaan go'aanka maamulayaasha Sacuudiga ay sida kumeelgaarka u joojiyeen inay soo galaan dalkooda. Mr. Alaa Hamaren oo dalka dariska la'a Sacuudiga ee Jordan u dhashay ayaa isu diyaarinayay xajka sanadkan.
A decision was taken just last night because of the coronavirus, and this of course will harm all. We are not angry that our trip was cancelled.
Go'aan ayaa xalay la gaaray coronavirus awgiis, waana xanuun annagoo dhan khatar nagu ah. Kama xumaanayno haddii safarkeenni la kansalo. Waana ka cabsi qabnay inaan u safarno xanuunka fidaya awgiis, Ilaah ayaa mahadle, ayuu yiri. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa martigelisa malaayiin xujeey ah sanad walba, waxaana sheegtay inay sidoo kale joojinayso fiisooyinka dalxiiska ee la siiyo dadka ka imanaya dalalka caabuqanu uu aad u saameeyey. Go'aankan oo amidan hore loo arag ayaa lagaga joojinayaa malaayiin muslimiina inay gutaan waajibkooda diimeed. Dadkaas qaar badan oo ka mid ah ayaa lacago u dhigta sannado badan. Shahada Al-Mahamed oo ah mareeyaha shirkad gaadiid oo caalamiya oo ku taala dalka Jordan ayaan isagu fahmi karin go'aankan.
So far the decision is surprising. Stopping trips is like sudden death to us. We don't know what to do.
Ilaa iyo hadda go'aankan waa mid anaga naga yaabiyay. In la joojiyo umrada anaga waxay noo tahay geeri ama khasaare aad u badan. Waxaanu samayno ma naqaano, wax akhbaarna lama siin. Waxaana loo sheegay oo keliya in basaska wada dadka umrada u socda inaysan geli karin Sacuudiga. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday in coronavirus uu yahay xanuun adduunka oo dhan ka dilaacay, lana joogo waqtigii go'aan cad laga qaadan lahaa xanuunkan dilaaga ah. Rick Brennan waxa uu ka tirsan yahay WHO, waxaana uu sheegay in adduunku uusan runtii u diyaarsanayn dilaaca xanuunkan.
I would say that there's a general recognition that globally we're not ready.
Waxaan leenahay waxaa jira garowsiyo guud oo ah in adduunku uusan u diyaarsanayn xanuunka aadka u dilaacay. Waxaan ku jirnaa uun gadaalka gaarnimo. Waxaan isku dayeynaa inaanu xoojino diyaargarowgeena. Laakiin China ayaa ballan qaadaysa in xanuunkan oo sidoo kale loo yaqaan COVID-19 la xakamayn doono dhammaadka bisha April. Shong Nanshan waa dhakhtar bartay xanuunada fida, wuxuuna ahaa kii helay xanuunkii SARS ee 2003. Dr. Shong ayaa sheegay in dalalka kale ay wax ka baran karaan China.
We predicted that the peak should come in the middle of February.
Waxaan saadaalinay in heerka ugu sarreeya uu gaarayo kadibna uu hoos u dhacayo bartamaha bisha Febraayo ama dhammaadka bishaas. Kaysaska la xaqiijiyeyna waxay hoos u dhaceen wixii ka dambeeyey 15-kii Febraayo. Hadda xaalka dalalka dibaddiisa ayaa isbeddelay, waana inaannu iscaawino. Inkastoo caabuqan China markii ugu horreysay laga helay, waxaa dhici karta inuusan China ka soo bilaaban. Waxaana rajaynaynaa in la xakameeyo xanuunkan dhammaadka bisha Abriil. Suuqyada maaliyadda ee adduunka ayaa hoos aad ugu dhacay, iyadoo cabsi ballaaran laga qabo in la kala xirmo iyo in hawlaha ganacsiyadu ay yaraadaan, halka tartamada cayaaraha iyo xafladaha kala duwan la kansalo si loo xakameeyo caabuqa. Ogeyaha guud ee xisbiga shuuciga Hindiya, D. Raj, ayaa ugu baaqay caalamku inuu isdejiyo. Ma aha in la argagaxo cidna inay cabsi ku abuurto adduunka, ma aha. Wuxuu khatar ku yahay adduunka oo dhan, ee khatar kuma aha China oo keliya. Waxaan u baahanahay taageero caalami ah, aana iska taageerno si aan ula dagaalanno khatartan. Dhanka kalena, keyskii ugu horreeyey ee COVID-19 ayaa laga helay waqooyiga Ireland. Madaxa caafimaadka dalkaasi, Michael McBride, ayaa arrintan ku sheegay shir jaraa'id.
I want to confirm that the patient is receiving specialist care. And public health staff here are now.
Waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo in bukaankan hadda daaweyn lagu wado. Shaqaalaha caafimaadkuna ay ka shaqeynayaan siday ku ogaan lahaayeen ciddii uu la kulmay si markaasi looga hortago inuu sii fido.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.